spend imali eningi imali akuyona inkinga Cuba League emqaleni wami Rolex watch kwesami isandla I'm shining everywhere now I'm shining everywhere now I'm shining everywhere Ukubona nginje bafana we up cover the mic bagcela uphethwa ngoba uthisi look tough bayifaka kuthi uyona idwenza ngoti look Ebantwini wena hlale nje wisiphuku phu Noma sebethi lo mfana manje seke yabhamba Fele ngeke bakuthatha, fele ngeke bakufu Laba bayodlale begxeka Look I've suffered from my voice Ngicabanga ukuthi abathakathi Kanti lutho ngidiswa nje ubukhazikhazi Engizama ukusho la Hobayi hoba no more Nawe uzondo makhelwane Makhelwane nokusube Ngaboni kuthi Makhelwane nokusubela Ngaboni kuthi Bheka mina manje Bheka mina manje Ngiyakruza ngeki ngekeleni ngiloyeni Ngiyakruza Beba ngangithandi la Ngiyakruza Beba ngizonda la Ngiyakruza Beba ngangithandi laba Beba ngizonda laba Imthandazo yamami yangilandeli Ngoba akekho manje oseyongisondeli Bakahle ngathi ngiyabakhahleli Kanti lutho mina ngiyabaholeli Laba bafuna ukungwisa Laba bafuna ukungqeda Laba bafuna ukungwisa Laba bafuna ukungqeda Vele yamdobo na laba banomo Spend imali eningi imali akuyona inkinga Cuba League emqaleni wami Rolex watch kwesami isandla I'm shining everywhere now I'm shining everywhere now I'm shining everywhere now